markii la diiray xilli roobaadka inta badan waliba ku dhaladay cudur iyo kuma dayin shuban biyoodka iyo duumada walina inta badan saameyn ku waalidaasi dadka ku nool dhulka baadiyada aanas oo wal fahamayn ku haysan halista cudurka shuban biyoodka nadaafad daradana ka badanta isbitaalka gobolka Bay waliba la jiifiyay tiro ka badan 100 qof oo laadan badan aanas oo haleelay xanuunka shuban biyoodka tan iyo bilii Maarso inkastoo intii badan iyo ku faa'iideen minateed iyo riidankanagi kulid markii wax leena daryeel caafimaad Dr. Abdullah Yusuf Sheikh Bashir oo ee madaxa caafimaadka isbitaalka gobolka Bay iyo faafayn ku bi kiisaska xanuunka shuban biyoodka iyo qabilan iyo waliba ay ka arageen
ana xaalada oo ayaalka shuban biyoodka mas ayaalka xanuunsan isbitaalka la sheenahay ana ayaalka hada goobtan ka dadan booyti mayba la sheenahay ayaal badan oo yaani shuban biyood qaban marka qarsho mayba aan moqodana yaani iyadoo aad aan fog baxsan mayba aan la jartay nafaqo dara marka isbuucyadii ka dadan booy ana balli hadana ku bilaawna balli april iyo na march hadoon diban fiirina march oo kala mayba qaabilnay qaybto shuban biyoodka ee ayaalka 87 bukaan 87 bukaan oo yaani ana shuban cabashadii weeyta zaid fog bax iyo la kooyaan na marka mayba u heliyaasi qarsho nafaqo daray aan u heliyaas mayba saasoo kale aad badanaaye yaani na isbuucyadaas iyo billi lamaad dhamaad see iyo la hubilaaw in oo ayalka nafaqo darada naftar shoo aad badanaayaan qabilaad iyo tirada iyo ku kooyaan marka abril oo hadda isbuucan inkoo hore oo ku jarnana naftar shee mayar wili waayo tir oo 22 bukaan ah yaa already qaabilni na 22 bukaan isbuucan kore yaani 7 days gudantiyo in 22 bukaan shuban biyood ah marka laakin safiritiga oo meel raayso iyo ka kooyaan mise zaid kama salisnimada iyo ka kooyaan na qarsho mayba ayna dhaxdhaxad qarsho iyo doron marka eedana la tacali
nini kala madaxa caafimaadka isbitaalka gobolka Bay Dr. Abdullah Yusuf iyo kudigi xalista xanuunka uu isleeyaa inuu subulshada ka sii faafa soo na sheegantay iyo shacabka seena talooyin iyo kugubad baad kuran xalista xanuunka uu isleeyaa
yani mayba saaso kala soo biyaanay wacyi gelin oo na hooyooyinka la jara yani soo nadaafada guriga khaasatan biyo la dhamo oo kala inay oo xaalad biyo nadiif ah marka maadaama ay badi el aroradaayaan marka may siyaanay aqua tap oo ina safety ga mise badbaadada biyo la dhamo ka weelo yaani mid oo nadiif ah waana safe ee badbaado leh ka weelo marka waayay gelin badan aan baahayn dabcan marka ina hooyooyinkaasi iyo meel raayisa hoosiska oo dhan meeba kala dardaarmaanay inay oo yaani waraaqka maadaama waqti jiilaal dheer la hagali waraabka inni oo lanfiirsada biyo oo tayo leh biyo oo nadiif ah waana badbaadin leh inni la dhamo markii saas una leena may ban la jeena biyo aqua tap mis kolorin ka jara inni la dhamo biyo gasa may la raayisa walaay bakteeri ah iyo ku dilaas marka walaan ka badan oo sheenowna may waa bakteeriidaas way shoonka wala sheeno marka hadda bukaanada halistiyo isku yarta dadka kooy dad walan dhamaado eedan yaraayeen marka meel la raayso intaas oo faana deertay bilay match oo bilay saddexaad oo siyaasi todoba qof ah iyo balan oo hadda isbuuc amal uu ku qaadanay waana taradiyo ilaa 22 bukaan oo already qaabilnay marka bukaanadaas xaalad joosaaso
qaybo kumid ee gobolada dalka iyo waliba ku urday roobkii gogay inkastoo sidii la fadaaynin qubdayn haddana waliba jiray kuleel daran oo markaas ay wali bulshadii oo dareemayaan kuleelkii roobka isla jiraan iyo sababan ee waliyaabo sheenowa faafitaanka cudurka shuban biyoodka bulshadiina lan ku wacyigeliyay ka horseedowka walkasta oo fudud ay koro in shuban biyoodka uu soo dilaaca